nyuma yaho Perezida Paul Kagame yongeye gutorerwa iyindi manda yo kurongora u Rwanda mu myaka indwi iri imbere, mbega Abanyarwanda bamuze ku iki? Ikintu basaba Perezida gushyiramo ingufu ni ikihe? Nivyo bamwe mu banyagihugu baganiye na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda batubwira.
Yego, ikintu cya mbere nifuza muri ino myaka irindwi, icya mbere imibereho myiza y'abaturage mbere na mbere. Niba hari abantu babayeho nabi gutyo kuri urwo rwego, kubona ifunguro ku munsi umuntu akarya kabiri, hari abantu bigora.
Uzi ko hari abantu barabatana ariye? Hari abantu barabatana ariye?
Aho ngaho kumva byagenda bite?
Se no gushyiramo inkunga kuri abo bantu badafite imirire, agashyiramo inkunga kugira ngo nabo babone ukuntu barya.
Kisirtu ku bantu wenda bacuruza nk'udutaro, ajya gucuruza bamushyira mu isoko nk'ubu hariya batanze amasoko bakoreramo, ariko abantu bose barira manta barajyamo nta kintu ngo bacuruza ngo barabibona ntacyo bibamariye. Nanone banyuze bakubitireho gusora kwishyura ibibanza kugira ute bikabagora nyine, hari raporo y'uko bajyaga babizengurutsa ku mutwe bakabona inyungu irenze iyo babona biciye mu isoko. Nazishyire mu kugabanya imisoro.
Gute?
Yorohereza abacuruzi. Abacuruzi b'abanyamahanga baraborohereza, ariko abacuruzi bacururiza mu Rwanda ntabwo baborohereza.
Imisoro se ko ariyo n'ubundi yubaka ibikorwa remezo?
Iyo yubaka ibikorwa remezo ariko bagerageze nese, niba dutakisa menshi twebwe tugapfa izabimaze.
Nyine pe ntako atagize. Ariko ashyira ingufu no mu byaro, kuko nk'ubu ngubu nawe urabibona imihanda reba ivumbire ahantu tugeze mu misatsi ahantu hose, nibyo urumva guteka ukagera Nyabugogo uragira isoni zo kugenda muri bisi. Byeyo ibikorwa remezo aho imihanda idakoze ibyo kuri izindi sekta zose mbona nta kibazo, nko mu burezi. Yes, mu burezi
bahindura uko biboneye.
Wenda ku ruhande rumwe ngenda reba ni general, ntago ndeba wenda ku ntuzimwe. Wenda mu burezi nko mu cyaro wenda yoroheje abana kwiga amashuri
hafi. Yoroshye
ariko
bagerageje.
Ariko
bagire fix. Burezi bwo mu Rwanda ntago bufite ahantu buhagaze hamwe. Uje mu gitondo baratangira ngo turiga mu Gifaransa, ejo ngo mu Cyongereza, ejo bundi ngo iri shuri ngo ntago tukiga Ikinyarwanda, ejo ngo muzagikora mu cya Leta, ejo bundi.
Gusa wenda iyo ngiyo ni stability ihari.
Ni ukuvuga niba nkumva neza mu burezi harimo akavuyo.
Mu burezi harimo akavuyo kenshi cyane. Iyo bahinduye umuyobozi azana amatwaraye, iyo azanye amatwaraye ntago aza ashimangira y'undi yari afite, ahubwo aza akuraho y'undi yari afite. Noneho bikaba akavuyo, mbega ntibigire hamwe.
Mu mibereho myiza.
Mibereho myiza y'abaturage rwose.
Nk'ubu hari ibintu byaje rata mu midugudu, baratubwira ngo mu nyuma y'umuganda ngo tugende ngo abantu b'urubyiruko tujyane ama certificate cyangwa ama diplome yacu nyine, ngo hari amafaranga ngo ya BDF, so wabyumvishije wowe? Hari amafaranga ngo ya BDF. Yewe uzi amafaranga bora twatanze ngo 300,000 ngo byo kwiga umushinga, dutanga 10,100,000 ngo byo gufunguza konti muri SACCO, ngo twarategereje amaso heze mu kirere. None rero nabyo mu bintu agomba kwitaho. Okay, wenda we abari hejuru ajye banamanuka bagere hasi barebe ibihano. Se nitwihanaguye ubuse ibihumbi byanjye bigiye kugera muri 20 sinabihaburiye.
Kujya mu mabanki yenda akagabanya inyungu kugira ngo umuturage agiye kwaka amafaranga muri banki babashe kuba bamuha amafaranga kandi bitamugoye n'inyungu iri hasi kugira ngo nawe ayakoreshe amuteze imbere.
Ku mibereho muri rusange.
Okay, ku mibereho uko mbibona mbona ikintu ahubwo cyakakwiye kugaruka cyangwa se basa nk'abirengagije ku baturage, kandi cyari kifite abantu akamaro ku byerekeranye n'imyenda ya caguwa. Ntago twebwe dufite ubushobozi bwo kuba twagura amangaze, kandi caguwa itunze abantu benshi. Nkumva ko byibura adukora ubuvugizi caguwa ikaba yagaruka byafasha abantu benshi.
Wowe ukabyumva ute kuri Perezida Paul Kagame mu myaka irindwi agiye gutegeka imibereho myiza?
Ku mibereho ni ukubona ko abantu benshi basubiye mu bushomeri kubera caguwa yabuze. Uramuna umuntu niba arafite yarakora acuruza agacagu atunze umuryango arira umwana, ubu kigaragara cyo umwana yaricaye. Undi nawe yahise agira ate niba akoreraga 500,000 mu cagwa cyangwa 2 yasubiye gusaba ikiyede mugende bahura ari benshi wanakibona none ejo ntukibona. Usanga rero ndumva ko agaruye cagwa rwose yabagize adukoreye cyane, twabasha natwe kumufasha mu kwesa imihigo.
Umuntu arimo gufata ubutaka yahawe n'ababyeyi hashyira umwaka bwa butaka ntawe ushobora kubuhinga, ibyo byihingamo ibijumba mu bimwe mu mwaka akaza akavuga ati ubutaka ugomba kubusorera. Murajya gusora amafaranga barimo kukubaza ugasanga yo ibyo wahinze nta na kimwe cya kabiri cyayo bavuga ngo wasarura cyangwa uzunguka. Akenshi ikintu twabona byadufasha buryo ki yakoraho imisoro irimo kugenda iteye ubwoba, kuko ntabwo wabuvuga ngo uri umuhinzi ubisambu bihingamo ibijumba, mu guhingamo ibijumba ntiwamenya ngo ibijumba bizunguka cyangwa se ni ibyo gutunga urugo. cyangwa gutunga umuryango aho ngaho ngaho icyo gice nicyo badufashamo kindi badufashamo bakadufashije bene mu buryo bwo kugira ngo dushake buryo kibashaka buryo kibagabanya ibintu barimo kugenda babihanika imisoro imwe kugenda yiyongera kandi none bakaduha n'ahantu ho guhinga kuko ahantu ho guhinga baratwambuye numva gukyo mwa badukorera murakoze
nk'ahantu ho mu masantere wende inzu zicuruza wende zunguka zisure ako nk'ahantu hinga nimba nkanga badafa ngo ni miturije mahinga urabona ajya gushira nk'imyaka 2-3 usanga isambanye ndayigushije banshe nk'ibihumbi nka 400 urimo umuse ibihumbi 400 naho ubwo n'amafaranga arimo naye hagejeje mugasanga n'amagushi ibihumbi 200 harimo umuse ibihumbi 400 urumva nimba magurishije bashobora kwishyura ya misoro ngiye nkasigaramo ndimo rya deni kandi ahantu mahinga
inzu se zo kubona umuntu akaba aba mu nzu bakamubwira ngo bakamusorera uziko batatse badusora kuko turiho
uzajya usora kuko wavutse.